Iyi mwumva na radio ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda radio ijwi ry'Amerika murayumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarungi. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internete kuri www.radioyacu.vowa.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook, adresse ni VOA Radio Yacu. Tubibutse ko muri Uganda ho mudukurikira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga. Tubifurije rero noheri nziza mwese aho muherereye hose ku migabane y'isi, ikaze kuri radio yanyu muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twongere tubaha ikaze kuri radio yanyu nshuti banywanye ba radio ijwi rya Amerika. Nkuko twababwiye rero ku rubuga rwacu rwa Facebook, uyu munsi twawuhariye intashyo zanyu za Noheri. Hano muri studio ndi kumwe na Saida na Nadia Taha, twese hamwe n'ikipe yose y'ijwi rya Amerika tubifurije Noheri nziza. Ubwo rero mwatubwira uko mwizihije uwo munsi mukuru wa Noheri, cyangwa se uko muteganya kubizihiza bitewe n'aho muherereye. Mbere y'uko tubakira ku murongo wa telefone, nimeye mwumva aka karirimbo.
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC tubashimire ko mwahisemo kubana natwe muri isaha ya muri isanga batari baduha nomero zanyu mu ziduhe ntimwiheze Nadia arabahamagara mu kanya ariko nabamaze kuziduha mube hafi kuko arimo kubahamagara ku nomero afite ntabwo murimo kwitaba kandi uyu mwanya nuwanya dukomeze rero tubaha nakandi karirimbo ubwo mu kanya arabashaka
Ima somani sakano kaze kafami juru kaze kafami juru aridono ya.
Umwami Yesu yavutse ivuka ry'umucunguzi isi yose abakristo bizihiza kuri uyu munsi wa Noheli uyu munsi rero twawubahariye tubifurije kandi ko ubabera mwiza reka tujye ku murongo wa telefone twakire rwa gasore Leonard wiriwe neza
wiriwe neza radio ya Amerika
yego yego Noheli nziza
Namanda bifuri je noheri nziza mwese aho muherereye cyane cyane mwe banyamakuru.
Yego yego urakoze cyane nawe turari kwifurije n'umuryango wawe n'inshuti zawe. Hanyuma urahagana hehe urashaka kwifuriza abandi noheri nziza n'icyo wifuza kudusangiza muri uyu mwanya.
Aka kanya tuvugana mperereye mu gihugu cya Tanzania ni mukoa wa Kagera. Wilaya ya Cherwa.
Yego.
Ndashaka kwifuriza noheri nziza papa na mama. Okay. Bari baherereye mu gihugu cy'u Burundi muri komine Giteranye ndifuriza noheri nziza abantu bose twakoranye rusasuma imuyinga muri Hotel Garden niyo banyagiteranye. Ndifuriza noheri nziza mukuru wacu Nkunzimana Florian. Ndifuriza noheri nziza umugenzi wanjye nkunda cyane ari mu gihugu cya Uganda Kampala Masabarakiza Ernest n'abandi twagetsira abana batandukanye banyu bambona ku izina kuri Facebook nk'abandi rwa gasore
yego yego
murakoze cyane
urakoze nawe hanyuma mwizihije noheri gute umunsi mwawizihije gute
Hano muri cyego tumeze neza cyane ndabona abantu mu bunwero abantu bariko bararabinisira yanga na simba byakinye abantu barishimye reka nta kibazo ndiko ndabona abantu bameze neza kabisa
nuko nuko Imana ishimwe ye urakoze cyane rero ubwo mugire ibihe byiza ye twakire na Emmanuel Imana ishimwe wiriwe neza
urakoze cyane niyo neza
urahagana hehe Emmanuel
Ndabujumbura
Mhm mumeze mute Noheri yagenze gute aho nga Bujumbura
aho herere Noheri yagenze neza yagenze neza ko turakomeye
nuko nuko
ego
ye urashaka kwifuriza abantu se Noheri nziza
ego
mwanya ni wawe
ke kamere kuri papa na mama bari mu ntara murambye mu rutegama zabia kuna heri nziza kanchencha kutubukana bose iyo bari hose ko arabatari mu Burundi kanchencha kunchuki n'abagenzi abo dusengera hamwe ego
bose Noheri nziza ubwo rero nawe kandi ukomeze kugira ibihe byiza twakire Mike Manishimwe uratwumva Mike
turabumva neza cyane jana ku jana
nuko muratwumvira hagana hehe ubu ngubu
umwaka yatuvugana tugusabumvira mu gisagara cya Nairobi mu gihugu cya Kenya
mwizihije Noheri se
nari nuko tugutwayiriza neza mu butungane ntangere nubwo nawe nyine ubukene buhari nko mu gihugu iwacu
no uko mushoboye mwayizihiza uko mubishoboye
neza cyane
nuko hari rero abo wifuriza Noheri nziza
kuri twese cyane kandi turabifuriza n'abari mu gihugu nubwo nawe nyine numva bisaborohera bivanye n'ubukene buhari bivanye nk'abatashoboye kuduga bapfa nko mu gitara cya Butukura bacya nk'aba za Rukuru Sambosa Kayanza za Muyinga gutyo kubera benshi abo twagiye wese batutera kama ko batashoboye kuduga
batashoboye kugira gute kuduga
kuduga kugira ngo bajye kujya Noheri mu mihana basangire n'abazeyi babibaruta
yego yabwo twizere ko ubutaha bizakunda bakabasha kuba bari kumwe cyangwa se ko bazabasha kuba bari kumwe nda no ku mwaka mushya
ibyo nibyo gutega imana ko rada kama nari kura byose
yego
kandi murakoze cyane kandi ushimana nabo turi kumwe dose basangira Noheri dusaba nabo n'abari mu gihugu bose nk'uwarusaka jimbose ugasangira n'uwundi ubona ko ari nirage twasiwe nuko kanyiraho
ni byiza ugize icyo afite asangire n'abandi nibwo butumwa bahaye
neza cyane
urakoze cyane rero kandi mukomera aho ngaho
nayo umukunzi w'ibyo bya Amerika yitwa Inosa arereye ingozi nawe yenda muri full general nziza ubona ko ingozi bakunda kumvira cyane no mu karere ka ko mu Kayanza tunabasaba yuko nk'ibyo bya Amerika ngo yagana leta cyangwa ngo basubire gutambirana mu gihugu cyose
twizere ko bizakunda muri uyu mwaka ntabwo ari twe tuzabitera ariko twasabye ko bakongera gufungura turacyategereje igisubizo twizere ko bizakunda muri uyu mwaka
nibaza ko Imana izabikora
nta kiyinanira
urakoze cyane
rero ibihe byiza aho ngaho Nairobi
murakoze cyane kapitana
twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga kuwa gatatu. Twajyaga tubaganirira ku bijyanye n'ubuzima, amagara y'abantu, ariko uyu ni umunsi wo kwishimana twese hamwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika, kugira ngo tubahe umwanya nabo basuhuze inshuti n'abagenzi nk'uko mu Kirundi babivuga abavandimwe n'inshuti. Twakire Maombe Dani, uranyumva?
Ndakumva cyane.
Ngura twumvira hehe?
Ndabumvira mu Rwanda, ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango.
Nuko mwiriwe mute rero, mumeze mute, mwizihije Noheri gute?
Ya nambi yase urabona na byase abantu bambaye twenda dushyashya, abantu bariye bijuse, abantu bagiye gusenga aho insengero zifunguye kuko inyinshi ntabwo ziruzi ibyangombwa, abanywa ko gasembuye urabona bega banezerewe bagenda
ariko rero bibuke tunwerese
no
ko kunezerwa bakarenza kandi bashobora kunezerwa bananyoye n'amazi
cyangwa gato cyane biba bibiriza kuba bibinyuma
bataza kuyoberwa inzira ibacyura mu rugo nuko hari n'umuvandimwe nawe uri i Kigali nawe yatubwiraga ati Noheli rwose yaryoshye ati kandi ibirori birakomeje nibaze ko ari nayo mpamvu bamwe turimo kubahamagara ntibitabe kandi baduhaye nomero ariko twizere ko baba hafi
ntabwo seriye babashyizemo nabose baba batanze nimero batari hafi
bagaruke rero hafi ku mugani wawe bashyire mu buseriye naho ubundi
tuba twagize Imana mukaduha urubuga ajuri ya Amerika ndarikunda cyane njyewe sinubwa mbere tuvuganye ni nk'inshuro hafi ya kane njyewe ndamba mbakurikiye gatanu kuri gatanu inkuru zose mu postinga mba nzireba ngenda ntiya komenti nkora amalayiki amasheya ndabakunda cyane niyo ndi mu rugo numva nyine ibiganiro byo ku mugoroba ndabakunda cyane usanga muri update ku nkuru zose
reka rwose ngushimire kuri uwo mwanya ufata ukakurikira ibiganiro byacu ukanatubwira n'icyo utekereza burya birafasha cyane birafasha kumenya icyo umuntu atekereza ku biganiro ku nkuru zitandukanye no kumenya ko hari abubwira babyumva hari abantu babikurikiye
oya tuba duhari rwose tuba duhari
nuko ubwo rero reka mbonera akanya ko kwifuriza rero Noheli nziza n'umuryango wawe n'inshuti zawe
yego nanjye rwose ndabifurira aho muherereye n'imiryango yanyu mukomeze mugubwe neza nimba mwama kanya nkaboneraho no kwifuriza abandi sinzi nimba
cyane rwose oya cyane rwose uyu mu mwanya wawe
ndifuriza Noheli nziza mwe mwanya kiriye bwo kwijwi rya Amerika guhera ku muyobozi wanyu kugeza yemwe no kurinda kuri gete mbifuje Noheli nziza uko ijwi rya Amerika mwese hanyuma ku muryango wanjye rero ndifuriza Noheli nziza umudamu wanjye ndifuriza Noheli nziza umwana wanjye bita Ineza Shami Daniela nawe yakubwe neza akomeze kugira Noheli nziza ndifuriza Noheli nziza umuhungu bita Sabaturi Rutsiro ndifuriza Noheli nziza mama wanjye bita Mukamusana Bransori Nyanza ndetse na mubyara wanjye bita Macumi Augustin nawe agire Noheli nziza ndifuriza Noheli nziza abantu bose bari mu kagari ka Migina bazi kuri Mahombe Dani ndabifuje Noheli nziza cyane kuze bavuge neza ndifuriza Noheli nziza abantu bose bari mu karere ka Ruhango abantu muri murenge wa Bweramana ndabo mbifuje Noheli nziza cyane ndumva arabo
yego nabo utavuze utabashije kuvuga amazina muri uyu mwanya ubwo nabo rwose bifurije Noheli nziza
rwose mbifurije Noheli nziza ubundi amazina yanjye nyirizina ni Masengesho Daniel ariko Mahombe ni mu Giswahili buri aba abanzi kuri Masengesho Daniel
ubwo nabyo barabimenye rero Masengesho Daniel Mahombe Daniel
nuko nabishyize mu ruzungu nkavuga Mahombe Dani
ntari ibi
ariko
Dani no kuvuga ni Daniel wahinnye
yego
Mahombe Dani yego ukomeza rero kugira ibihe byiza
yego murakoze cyane ijwi rya Amerika turabakunda cyane
natwe turabakunda ndadi ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri isanga ni kiganiro rero uyu munsi twabahariye kugira ngo musuhuze abavandimwe n'inshuti mu bifuriza Noheli nziza and its wonders appear the scent of pine feels the Christmas sea air while the church bell chimes and there's joy everywhere some precious gift lights a little one's eye God's
blessed lift stays the weary in wild. This Christmas time, keep its magic right here within your heart. Every day of the year,
ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ijwi rya Amerika rero radio yanyu irimo kubaha umwanya kugira ngo musuhuze inshuti zanyu. Twakire Richard Livingston, uratwumva neza?
Hello, hello.
Hello. Ego komera, urahagana he?
Good afternoon.
Good afternoon. Urahagana he?
So we cannot talk to her about Kiswahili or English because I don't know very well in Kirundi.
In Kirundi? Okay. Urachumva?
Pore.
Pore pore. Gache chane. Reka rero. Ifo inshuti zawe na bavandimwe noheri nziza.
Sasa. Ni ko Nairobi. Hello.
Keep going.
I am in Nairobi. I want now greeting someone from Nairobi, USA.
Mm-hmm.
My uncle, my sister from Uganda, my brother from South Africa. My best from Yuka. Hey. A lot of friends we work now together from Nairobi.
Kutavuga mazina yabo?
Oh, Richard Bay from Nairobi. Richard Forever from South Africa. Richard Irakoze from UK. Cloudy from Jamaica. Nadine from France. I wish you now song never be enough.
Reka rero tugushimire. Nubwo wavuze kutumva ikirundi, utavuga ikirundi neza, ariko ubwo reka tugushimire kuba wafasha aka kanya. Urakoze cyane. Noheri nziza.
Okay, thanks.
Ni radio rero Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tusubire ku murongo wa telefone, turakira byose n'Imana. Elisa, uranyumva?
Ndakumva neza.
Uri mu Rwanda ahagana he? Ndebye nomero yawe.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Abandi mu mbateza amatsindi mu mbumbu.
Nuko urakoze cyane kufata umwanya ukatwumva. Mwizihije Noheri gute?
Noheri uko biri kose uburyo twayizihije rero. Mu bushobozi buke buri wese afite, biragaragara ko yabashije kugira icyo akora kugira ngo arebe ko yakwizihiza Noheri. Ababasha kujya gusenga bagiyeyo, abandi abatajyayo bo ni ugushaka icyo kurya biyakiye. Abandi nko kuri uno mugoroba hano ndi ku gasantere ka Rutabo, ndi kubona bashoboye gufata agacupa barimo bagafata, abandi baranezerewe. Ni ukuvuga ngo nanjye ku giti cyanjye hari icyo nabashije kubona, nariye nubwo wenda nari nabona akatupa ko kurenza, ariko ibintu ni amahoro.
Urenzeho n'amazi, ibyo aribyo byose biramanuka.
Niko bimeze, amazi nayo burya ni nayo yambere ahubwo
cyane. Navuga se ko ari isoko y'ubuzima.
Uze?
Ni amazi, bavuga ko ari soko y'ubuzima.
Eh ni soko y'ubuzima kandi mumenye buke mu byo batubwira batubwira ko bitatu bya kane bigize umubiri w'umuntu ari amazi. Eh ubwo rero niyo ya mbere ahubwo ibindi byose biza ari inyongera.
Cyane. Arasukura mu mubiri kandi ni amazi ushyize mu mubiri nayo agenda asimbura ayo watakaje.
Niko bimeze.
No ura urifuriza abandi rero noheri nziza.
Mbo reka rero nifuze noheri nziza mbere ku muryango wanjye mugore n'umwana. Ngo noheri nziza kuri mama uri mu gihugu cy'Ubugande. Abavandimwe banjye harimo abashiki banjye na mukuru wanjye bose mbifuje noheri nziza. Famiye yanjye harimo nyogokuru ba data wacu abo bose mbifurije noheri nziza. Bo arufredi nifuje noheri nziza abantu bose bateze amatwi radio rya Amerika bose nabwira ngo bagire noheri nziza abayiziza n'abatayiziza bose n'umunsi usanzwe tuba tugomba kwizihiza kwishimira cyangwa se abatabishoboye bagafasha ababishoboye kwishimira.
Yego.
Aba ndavuga n'abantu bose babateze amatwi bagire noheri nziza.
Yego. Reka ngushimire mu mwanya wabo kubera ko batabasha kubikubwira ariko ndi baza ko bagushimiye mu mitima yabo.
Nuko rwose niko bimeze. Ubwo abantu bose bari ku isantere ya Rutabo abasha kumva ijwi rya Amerika n'abataryumva bose nababwira ngo noheri nziza.
Abataryumva rero baryumve bagerageze kuryumva.
Niko bimeze.
Atazagira ikibatega. Turi kumwe ukomeze kugira ibihe byiza.
Yego murakoze.
Twakire na Desire. Desire.
Ano.
Wiriwe neza.
Mwiriwe n'amahoro.
N'amahoro. Urahagana he?
Ni ga Kampala mu Uganda.
Yego. Mwizihije no heri gute?
Noheri ni nziza kiretse nyine ko kavura kazi gute kagwa mugo ubundi ni sawa bimeze neza.
Nako kavura nako banza nako ari keza gashobora keretse ari nyinshi hari.
Ntabwo ari nyinshi cyane uyarebye.
Nuko
yego.
Hanyuma hari abo wifuriza noheri nziza?
Yego ndifuriza noheri nziza mama wanjye ari mu Burundi, sista wanjye ari mu Burundi, abantu bose bemera ivuka ry'umwami wacu Yezu Kristu bose ndabifuriza noheri nziza, na cyane cyane abantu bose bumva ijwi rya Amerika bose ndabifuriza noheri nziza n'umwaka mushyashya.
Yego ngushimire mu mwanya wabo, urakoze cyane. Hanyuma baramenye nde ko mfite izina rimwe?
Ndiho
kubwayo.
Yeah.
Uri Kampala.
Ego.
Ubwo rero niba nta kindi wifuza kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika, kureka ukajya gukomeza ibyo wari urimo?
Ego nta kibazo, murakoze cyane.
Urakoze nawe. Twibutse abo turi kumwe ku iyi ari radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio yanyu yabageneye uyu mwanya, abaduhaye nomero batari hafi rwose mwegere telefone zanyu cyangwa se mwegere radio yanyu, hanyuma uyu mwanya ntitupfushe ubusa.
See you around my soul for Christmas tree. brick city with your girl, big busy. Even on holidays, you know I get busy. Paul's deck with Holly. Me and St. Nick about to take a sip and get jolly. If you've been good all year, throw your hands up and spread good cheer. And if you're standing under the mistletoe, don't let me hear you say, oh yeah.
Oh yeah.
And you don't stop. Oh yeah. Merry Christmas. Merry Christmas. Have a happy
Noheli nziza mwese abakunzi b'ijwi rya Amerika aho muherereye hose abatwumva aho muri tubifurije noheli nziza ku murongo wa telefone dufite Siriro Muvunyi wiriwe neza
cyane eshene
noheli nziza
kristeza kuzwe
iteka ryose hanyuma ko uri telefone yawe iraza irimo gucikagurika telefoni yawe irimo gucikagurika reba ukuntu wahagarara hamwe
ariko iyo mugiye madu amagaje nimero zo mu Rwanda nda kubona sindi kibazo kibaho
nacyo turakumva twebwe ndakumva
yego
ye nawe n'umuryango wawe
yemere nziza ya radio ishuri rya Amerika yose. Hello?
Ikomeza.
Noheli nziza ku muryango wawe wose no ku muryango wanjye. Noheli nziza ku muryango mvukamo n'uwo nashatsemo yose.
Telefoni yawe ifite telefoni yawe ifite ikibazo birimo gucikagurika.
Ni mumwe ku murongo muzi kungaruraho rero kugira ngo tureko bikunde.
Okay, sawa. Naho mukanya.
Yego.
Kera cyane abungere nibo batanguye kumva inkuru z'ibyiza ko Yesu avutse mu ijoro ku musozi umva amajwi menshi and its magic is here. It's Christmas time and its wonders appear. The scent of pine fills the Christmassy air. While the church bell chimes, and there's joy everywhere, some precious gift.
Radio ijwi rya Amerika, Washington DC, Siriro hagarutse ku murongo, uratwumva?
Gatanu kuri gatanu noneho mva ndabumva bye.
Iyo maji rero ukoze abari uzajya ukoresha nituguhamagara.
Oya, iyo muduhamagaje nimero yo hanze yaho ngaho birakunda, ariko iyo mwakoresha yo mu Rwanda ntabwo twumvikana neza.
Nuko noneho turakumva. Ubwo twongeye tuvuge ngo noheli nziza kuri wowe n'umuryango wawe n'inshuti zawe n'abandi muri kumwe aho ngaho, hanyuma rero ijambo ni ryawe.
Yego nanje ndabashimiye cyane mbikoye ku mutima kuri uyu mwanya mu mpaye. Nanje mbifuriza Noheli nziza wowe Jenny n'umuryango wawe wose.
Ndagushimiye.
Ndetse na staff y'Ijwi rya Amerika yose nyifurije Noheli nziza.
Eh, urakoze cyane.
Noheli nziza rero deka nyifurize umugore wanje n'abana banje. Noheli nziza ku muryango mvukamo abavandimwe banje. Ndetse n'umuryango nashatsemo kwa data bukwe na baramubanje. Noheli nziza ku bakristo gatolika bose cyane cyane abakristo basengera muri paruwasi gatolika ya Rukara. Noheli nziza kubemera Noheli, kubemera ivuka rya Nyagasani Yesu Kristo, abemera Noheli bose mbifurije Noheli nziza. Ishuti zanjye zose, abantu bose bangiriye neza muri uyu mwaka turi gusoza, ndabifuriza Noheli nziza. Noheli nziza ku buyobozi bw'igihugu cyacu, abepiskopi ba Kiliziya y'u Rwanda kimwe n'abashumba ba Kiliziya y'isi yose. Noheli nziza ku bantu Noheli bayijije barwaye, abagize ibyago bakomere, abageze mu zabukuru. Ndabifuriza gutwaza no gukomera. Noheli nziza ku bantu bari mu ngendo zinyuranye. Noheli nziza ku bantu bafite ibibazo binyuranye byo muri ubu buzima bitajya bibura. Abantu Noheli sanze isengero na za Kiliziya zabo zifunze. Ndabifuriza Noheli nziza. Hanyuma twebwe Noheli uko twayizihije byari ibintu bishyushye cyane, uretse yuko iyo umwaka ije yihariye kuko isanze insengero zimwe na zimwe zifunze. Aha abenshi misa n'amateraniro babyumvira kuri radio nyine, batabashije kuba bateranira mu nsengero. Ikindi iyi Noheli tuyijihije twari turi mu gihe kitoroshye nyine cy'ibura ry'amafaranga n'imyaka ku isoko ikabihenze, urana ko ari ibintu biba bitoroshye nyine. Ariko kubayihimbaje ari bazima nyine ni uko nguko biba bigenze, ibintu byose Imana ibibizi. Rero ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima, reka mpe n'abandi umwanya bagire bifuriza abandi Noheli nziza. Ariko munitwa Twagireza Mariseli, ahari mwifurije Noheli nziza n'abantu bafunze nabo bagire Noheli nziza. Bashaka kuba bateze amatwi Ijwi rya Amerika, bihangane bakomere, bose bagire Noheli nziza. Murakoze cyane.
Ndagushimiye rwose bwo nawe Noheli nziza, mukomeze kugira ibihe byiza. Yego, twakire Hakizimana.
Neza,
wiriwe neza, urahagana he?
Ndi i Nyanza mu murenge wa Busoro, ni mu ntara ya Majyepfo.
Yego, Noheli nziza.
Ni Noheli nziza kuri twese. Ndishimye cyane, ni ukuri kubamo muduha akanya tukabavugisha, tugasuhuza imiryango yacu, tutegeranye abo tutahuye nabo. Ibi bintu nibyo kwishimirwa cyane.
Tuba twabatekereje kuko tuzi ko namwe mudukunda.
Yewe, reka nkubwire. Ni ukuri ko Imana Radio Ijwi rya Amerika ni radio nziza. Ndahamya neza ko abantu benshi bayitega amatwi rwose kubera ibyiza mutugezaho, amakuru meza aba yabereye hirya no hino. Cyane rwose, turayikunda cyane.
Urakoze cyane kutubwira uko bihagaze, natwe turabakunda.
Yego, hano rero mpagaze nakuye kuri mu murenge wa Busoro mu Nyanza. Bonyine na si twese kuba wenda twabonye amafunguro, harimo wenda n'ababwiriwe, birumvikana. Ariko mu by'ukuri shishije amaso mu misozi hirya no hino imbere yanjye cyangwa inyuma yanjye, urabona ko udushyimbo turi mu mirima utaburara rwose. Ntago waburara, hari aho byeze, hari aho bitaruma, hari aho watonora. Ibitonora urabizi?
Ndabizi.
Yewe, hari n'aho basaruye ariko kubera bitarabona izuba cyane ntago biruma ngo haboneke bya bindi byombi.
Ntacyo bitwaye n'agatonore kararyoha
cyane rwose. Iki igihembo urakizi?
Ndakizi. Ni iki bishyimbo byumye batonora bashishuraho igihe cy'inyuma?
aha ni bishyimbo babyoroshye batari bya bindi babyumye none bagakora rwa ruhu none bikagenda bikoroha cyane bakunda kubirisha ubugari niho biba biryoshye kurenza
barabyini babyinika mu mazi bika igihugu kikabaza kubaho
ndumva umuco nyarwanda
oya ntabwo umuntu yakubagirwa umuco tugomba kubumbatira
noneho no ku isoko urebye ibirayi aho bihenze ni 500 hari n'ibyane ni 5 kuwa mbere nari ndi mu karere ka Ruhango hari mu mujyi iho biragura 420 yewe hari n'ibya 360 narabonye rwose kuko nahakuye ibyo kurya uno munsi by'ifiriti arafite arabashyitsi bansuye baramubanye babiri hari n'umuryango wanjye nyine tuba duturanye data na mama cyangwa n'abavandimwe mukuru wanjye tuba duturanye akadivayi kabonetse mbo twasangiye mbese ye kandi kindi ndabona n'akavura kari kujojoba rwose ure cishije amaso mu idirishya akavura kari kujojoba hano ndi iwacu rwose
ese ibyo biciro uvuga by'ibiribwa bya birimo guhenda byaba byatewe nuko hari abantu benshi barimo guhaha ibyo bagura bikaba byabaye bikeya none ibiciro bikazamuka
cyane rwose iminsi mikuru nago yiburira abantu benshi bakunze guhaha uko byakagenda kose
ni hose
umunsi mikuru abantu barahaha pe noneho bigatuma wenda hari igiceri kigiyeho ariko ntabwo ari kimwe n'ibihe byashize ibihe byashize ikirayi hari aho cyaguze ndumva ari 800 n'igihumbi ariko urumva 500 si amafaranga menshi cyane yewe na 400 si amafaranga menshi cyane ariko ntitwirengagize nyine n'abari baba batayafite ariko mu by'ukuri hari imyaka yatuma umuntu ataburara cyangwa abwirirwe hano hameze neza cyane nta kibazo buriya se sinasuhuza abantu bamwe na bamwe
cyane rwose ijambo ni ryawe
reka mbere ku ishuti yanjye yitwa niyo mutabazi Josue ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu mu bice bya West na Coast hariya hafi y'inyanja ya Pacific
twizere ko akurikira radio Ijwi rya Amerika akaba ari bubyumve
cyane rwose arayikurikira kuko nejo ni twavuganye ambwira ko akunze kuyumva hari bakuru banjye babiri bari muri Mozambique yitwa Noah na hari witwa Noah hari n'uwitwa Roti bari Mozambique hakaza mushiki wanjye uri mu Bugande kwa data wacu hakaza Thomas Cameron nawe araho ngaho muri Amerika hakaza umusore mbere ye nyiraroma witwa Dani hakaza umusore witwa Emmanuel Sabimana ari yeno umusirikare abamubereye ise kwa data wacu hakaza mushiki wanjye ari mu Rwanda yitwa Mutesi hakaza n'inshuti mukuru wanjye kwa data wacu akaba ari Kigali mu Rwanda hakaza mama wacu ari mu murenge wa Busoro yitwa Mukawera hakaza umuhungu we ubwo navuga ko tuvindimwe ndi mukuru we akaba yitwa Emire hakaza umuhungu witwa Kabayiza nawe ari muri RDF hakaza mama wacu nawe yitwa Suzana ari mu murenge wa Busoro hakaza mukango sinawari ku ijwi rya Amerika hakaza abanyamakuru banyu harimo Shimimana mu gasaro rwose agubwe neza uwo mu papa ndamwemera cyane cyane rwose buramba nishimye no kumba umva ibyishimo biba byasaze mana yanjye hakaza data wacu yitwa muziku izina Segore ariko muheruka bibiri subwo si ni 2008 ubu ntago ndongera kumubona ariko ariko ndabizi
ko ari kera cyane
icyo gihe naha ku data wacu twa Segore nahabaye 2005 nza kuvayo ndasubira mu rugo iwacu ubwo nago turangira guhora ariko
amakuru akubwira ko
hari
nuko
rwose cyane nawe yumve ko narakuze kuko nabaye ndi umwana muto cyane
yumve kumusuhuza
kandi nkunda umuryango wanjye abantu bose banzi ko ndi bari umuryango wanjye
ari kure cyane se
ariho
wumvise ari ahantu kure
birashoboka nagari mu karere kamwe ariko bitarenze icyumweru nzabamenya makuru yiwe
twizere ko ameze neza
yameze neza hari n'abadata bacu batakiriho bapfuye nta ndi umwana ntabazi na nubu ntago ndabasha na urumva ntago tuzahura ariko nabo njya mbasabira ngo tuzongere tubonane kandi rwose ino bonane ino minsi mikuru ni ukuri twazayicamo Venusiti shimiye Imana duhuye tuvuganye kuri telefone ndamushaka cyane
uzamwandikire cyangwa waranditse
rero ukuntu byagenze kira kiganiro agasaro iyo kirangiye iranimera duha kuri WhatsApp nayibuze burundu ntayo mbona rwose WhatsApp ndayikoresha iranimero ndanayizi mu mutwe nyisevinga muri telefone nayishaka muri WhatsApp nkayibura uburyo nzamubona nibwo bwanyobeye
ndaza kureba iyo nomero hanyuma ubwo mubwire cyangwa se wowe ariko se kuvuga ko wayanditse
ndayifite maze imyaka ibiri nyishaka muri WhatsApp uko narayibuze
ubwo igomba kuba atari yo iyo urimo gushaka ashobora kuba hari umubare wibeshyemo
yawe rwose ndanayizi mu mutwe ndetse iyo ikiganiro agasaro kirangiye ayisubiramo nkongera nkayandukura neza WhatsApp yayo narayibuze
ubwo nzavugana nawe ntabwo namenye ubwo ikibazo aho gihagaze niba ari ukubera ubwinshi bw'abantu banditse arimo gushakisha ko akazi nawe ni kenshi kugira ngo urabizi kugira ngo abone avugane n'abantu baba bamwandikiye ni benshi cyane
byo iyo muri Amerika se mwebwe murabona mu bimeze bite ikirere cyanyu kimeze gute
ikirere cyacu kimeze neza hari ubukonje ariko ejo hari hakabije gukonja ariko ngubu biragenda n'imvura yaragwaga ariko ni ibihe by'imbeho turabimenyereye
Thomas ko abayiheje
oya ntabwo abayiheje barimo kubategurira ibiganiro bitandukanye kandi urabyumva buri gihe cyane cyane biriya bijyana byajyanye n'amatora ibijyanye n'uhererekanya ry'ubutegetsi nuko
ariko mamuro wa mugabo ndamukunda ni ukuri kw'Imana
ubwo nizere ko arabyumva ndaza kumubwira maze rero reka twe gufata umwanya munini duhe n'abandi bifuza gusuhuza hanyuma ubwo tukwifuriza ibihe byiza
yego nakwifuriza umukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda ati turakuba cyane kubwo umutekano mu Rwanda ubuhari murakoze cyane
yego urakoze nawe twakire na Kiza Kiza Derek
parano
wiriwe neza
wiriwe muri Amerika
yego yego umeze mute noheri nziza kandi
noheri nziza kuri twese Kiza David Melori kigari mu Rwanda ndabakunda cyane izi rya Amerika maze imyaka ibiri ndikurikirana neza najyaga mbyumva ku mashuri ariko aho nshoreye narahugutse ndagira ngo ntangire mbashimira cyane mbifuriza na Noheli nziza
reka tugushimire
ariko mbashimira cyane porogaramu y'agasaro kaburaga iriya porogaramu narayikunze cyane uyu ni ubwenge guhuza abantu badaherukana abantu bamaze imyaka itanu baherukana ngo kwigikirangira bakongera bagahura abagiye bagahura n'abana narabikunze cyane nkajya nandika muri komenti rimwe na rimwe ariko kugira ngo mukazisoma ariko nagira ngo mbashimire rwose
reka utugushimire natwe kuba ukurikira kandi ugatangana na komenti mu biganiro byacu bitandukanye
cyane rwose na hanyuma natakaga kugira ngo nifurize Noheli nziza abantu baherereye ubuso by'ahantu bitaza Gikoba mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Sabagwe
yego
nasi ivuko ndabasuhuza cyane abantu bose bateze amatwi harimo n'umubyeyi wanjye bita Jenny hanyuma n'abavandimwe banjye ku zindi umwe harimo Jodi harimo Joyi hari na mushi wanjye uri mu gihugu cya Amerika utuye mu ntara ya Washington DC ndamushimira cyane ku bwa sapoti kandi ndamusuhuje
yego twizere ko
kandi rw'ijwi rya Amerika rero ijwi rya Amerika ku ruhande rwanyu ndabashimira uruhare mudahwema kugira ngo mutugezeho amakuru agiye atandukanye kandi abakozi bose b'ijwi rya Amerika mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire harimo Thomas Kamirindi nawe muri rusange
reka ngushimire cyane rero nawe kandi tukwifuriza Noheli nziza n'umuryango wawe ndagushimiye mu izina rya bagenzi banjye
murakoze cyane ijwi rya Amerika turabakunda
natwe nuko mukomeze kugira ibihe byiza hari ku murongo wa telefone bambwiye ko hari Rahimi sinzi niba izina barivuze neza ni Rahimi ni Ibrahimu
ni Rahima Kusazi
Rahima nukura uraho neza
tumeze neza kabisa
nuko Noheli nziza
nukuri mwese ahongaho muri Amerika
yego urahagana hese
ubu tuvugana ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri province ya Sud Kivu teritwari ya Kalehe mu centre ya Nyabibi
mwizihije Noheli neza
bo urebye twahizihije neza uretse akantu kameze nk'akavura kashatse kuturosera n'amazu menshi y'abaturage hano muri Nyabibwe yahiye amazu agera kuri 30 n'andi
ariko twitwe
n'iki
yatwitswe n'iki
umuriro ntabwo twabashe kumenya aho waturutse ariko amazu yahiye yakongotse kabisa
ariko twizere ko nta bantu bahasize ubuzima
oya nta bantu bahasize ubuzima ni amazu n'ibintu gusa byagendeye
hari hatuwe cyangwa na maduka
hari hatuwe bo ni ahantu bacururizaga ariko nanone hari hatuwe n'abantu benshi cyane ku buryo
aho hitwa ngo iki
hitwa Inyabibwe muri Avenue du Marché muri province ya Sud Kivu
wati
ubusanzwe turaho tumeze neza kabisa uretse ibibazo by'umutekano mukeya biri muri province ya Nord Kivu ariko twebwe Noheli twahizihije neza
nuko hari rero nabo ushaka kwifuriza umunsi mwiza wa Noheli
mbere ngwifurije ni abanyamuryango banje madamu wanje ndi kumwe nawe hano n'abana banje abavandimwe nanone bari muri muri Rucuro aho ni muri province ya North Kivu abanyamuryango banje bari mu Bufaransa n'abari aho ngaho muri Washington District of Columbia
twizere ko bakurikira ijwi rya Amerika
ku isi ndababyeyi banje Perezida mushya watowe aho ngaho muri Amerika Donald Trump turamukunda cyane tumwifurije Noheli nziza
yego
namwe banyamakuru ba radio ijwi rya Amerika
urakoze cyane natwe turayibifurije hanyuma se mbere y'uko ugenda niko wahana madamu wavuga ikinyarwanda se wamuha telefone nawe akasuhuza inshuti n'abagenzi niba warangije
nahageze muraho
neza umwaka mwiza na Noheli nziza
ingo turashima Imana kabisa
nuko ye nagira ngo nawe tuguhe umwanya ntabwo dukunze no kubona abadamu kuri radio nagira ngo tuguhe akanya nawe wifurize Noheli nziza ndetse n'umwaka tugiye gutangira ariko tuzababonera igihe cyabyo nabwo nimubona akanya tuzongera tuvugane
Noheli kabisa nyifurije ababyeyi banje n'inshuti zanjye zose ziri ahitwa Ubushushu muri teritwari ya Kalehe na mabuko na data bukwe
yego urakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza
namwe murakoze
yego ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tubashimire mwese rero abo twari kumwe isaha ndabona irimo kugera ku musozo urushingiro hafi kugera mu kadomo twabashimiye rero ko mwabanye natwe muri kiganiro aho twifuje kubaha umwanya kugira ngo musuhuze mwifurize Noheli nziza inshuti abavandimwe banyu hanyuma turi kumwe kandi turabakunda ibihe byiza bisoza umwaka mukomeze kugira amahoro n'amahirwe mu miryango yanyu ku buhanga bw'ibyuma hari Saida yarafatanije na Nadia Taha kuri mikoro ne Eugenia Mukankusi nongere mu izina ry'abagenzi banjye bose dukorana hano ku ijwi rya Amerika n'abatuyobora tubifurize Noheli nziza aho muri hose mwebwe n'abanyu ariko kandi tunabifuriza ubuzima buzira umuze
Utumami wisira Kandi na banya bwenge na ho bari kure na bo babonye ikintu cyabatangaje babonye ikimenyetso cy'inyenyeri nini cyo kubereka aho Yesu